Westheatmusic.com. The African Trumpets. Sidetrack.
If I take a round my for me.
On the track.
Whoa. I'm fighting more like a.
On
that. I'm Tishani. Kaute, so baby swenya Ngukwate, kwata hukanda Washinda kanya kwata yeah. Suuluka ungu tajise Uno mujimba waha uhemese yeah. Wato kwa ungu wane championi So kuna ufumisa uvye seja soni
Waputu kila kukwata malunga Kangwa wana championi
Atala,
Waputu kila kukwata malunga Kangwa kwata championi
Ifali sengebe hama
No nyowe wani handu nunda
Kima championi
Kaungu seza seza kungu china china
Kima championi
Chikuchitanove, numbaba puka wasumike ngwe chikuchinove Getch, nge kulifuwa kovya kuitangana na mina wachali zangako Veka ngobo hamo wangulinga mumwe Kumana kumuchima wami wapwa umwe Ukawove, nge chikutuwa sonyi ya mihari yowe wakangwambile hobuloni Brrrr
You're my champion
Zangi mumwasa
You're my champion
Unonyi yowe wani handono Seza seza kungu china china Wenoli mwaume, baba ume
Kima
Mama lungani mi mama Lungani ya miyumi
kima chandani
Yobe
Kima chandani
Never seen a man like you
Kima chandani
Kia lele mama
Atapua wa mwazangu kuimbile vya kufana ngana Let's go
Music.com.